Download kupitia yuzokanmedia.com.
DJ Dora for Touch.
Usiopenda ila familia yako. Nasoe usiotaka ila familia yako. Wanataka mabosi na mipesa sina. Wanataka nyelenti na migali sina. Wanataka mabosi na mipesa sina. Wanataka nyegali na migali sina. Wamekuchumbia wazazi wako wanafurahia, hawajui jinsi gani naumia. Hata Dura Fontaine nishamwambia ya kwamba wamekuchumbia wazazi wako wanafurahia, hawajui jinsi gani naumia. Najua nilipenda wezi ukana chakaenda, kama ikitokea rata leo umependa, tutunze familia kama baba na
yuzokanmedia.com.
Did you like?